You're with SBS Radio.
Dowladda Australia ayaa dad ka badan 800 oo qof waxa ay ka kansashay fiisooyinkii ay waddanka ku joogeen sababo la xiriira iyaga oo dambiye ay galeen sanadkii 2018. Badanka dadkaasi, dad qiyaastii gaadhaya 500 oo qof, waxa iyagu markaasi ahaayeen kuwa loo soo xukumay dambiyada shoobarooyinka iyagu dhanka cunfiga ah. Waxaa ka mid ah dadkaasi laga kansalay jinsiyadaasi 100 qof oo iyagu ku lug lahaa arrimaha dhanka ku saabsan faraxumaynta caruurta iyo dacatigooda. 53 dadna waxay ahaayeen kuwa iyagu fiisooyinka looga kansalay sababo la xidhiidha arrimaha ku saabsan shoobarooyinka qoyska. 34 kaleetana waxa ay ahaayeen arrimaha jinsiga kuwa markaasna looga kansalay fiisooyinka loona dhoofiyey, iyada oo halka 13 kaleetana ay markaana iyagu ahaayeen kuwa iyagu wax dilay. Dad dhan 125 ayaa fiisooyinkooda sidoo kale la kansalay, kuwaasoo sababtu ay ahaayeen waxyaabo iyagu markaana dembiyo waaweyn ay sameeyeen, iyada oo ay 56 kaleetana ay sameeyeen boobka isagu hubaysan. Wasiirka federaalka u qaabilsan arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha iyo sidoo kaleete arrimaha dhaqamada kala duwan David Coleman ayaa isagu waxa uu sheegay dhoofintaasi waxa ay u diraysaa, buu yidhi, dhambaal isagu aad u xoog badan in dadka iyagu dembiyadaasi galaya inaan wax sabira loo yeelan karin.
Well, Australia is a welcoming nation and we welcome visitors from all parts of the world, but we will not tolerate crimes against Australians. It's a very simple message. If non-citizens commit crimes in Australia, they should expect to have their visas canceled.
Waxaana soo dhaweynaynaa dhammaan dadka dunida daafeeda naga soo booqanaya, balse uma adkaysan doono dadka iyagu ku dhaqaaqaya dambiyada dadka Australianka ka dhanka ah. Waa dhambaal isagu aan cuslayn. Haddii qofku uusan ahayn qof muwaadina oo dambi uu Australia ka galo, waa inay markaa fishaan, buu yidhi wasiirku, in fiisooyinkooda la kansalo. Cadeymaha kaleete waxa ay iyaguna sheegayaan in iyagu tan iyo laga soo bilaabo 2014 dadka fiisooyinkoodu la kansalay ay gaadhayaan 4,150 qof, taasoo ay keentay awoodaha fiisooyinka lagu kansalayo in la xoojiyey. Dowladda federaalka ayaa sidoo kaleete waxa ay soo bandhigtay hindise sharciyeed ay iyadu markaasi baarlamaanka hor keentay bishii Oktoobar, taasoo keeni karta in sidoo kaleete dadka iyagu ku dhashay waddanka dibaddiisa, xataa haddii ay yihiin dad muwaadiniina balse waddanka dibaddiisa ku dhashay, in sidoo kaleete la dhoofin karo. Sharciga isaga ahee haatan la soo hindisay ayaa waxa uu sidoo kaleete ka dhigayaa in dadka iyagu lagu soo eedeeyey dembiye iyagu ciqaab mudan kara gaari karta 2 sano oo xabsiya in fiisooyinkooda la kansali karo, iyadoo aan loo fiirinaynin in dambigaasi lagu qaado iyo inaan lagu qaadin. Sharcigu waxa uu si gaara u tiigsanayaa dambiyada jinsiga, iyadoo sidoo kaleete ay ku jirto arrimahaasi sharcigu uu qabanayo shoobarooyinka iyo sidoo kaleete arrimaha dadka guryaha loogu dhacayo ee lagu dhibaataynayo guryahooda iyo baabuurta lala cararayo ee la xadayo, iyo sidoo kaleete arrimaha ku saabsan dambiyada cunfiga qoyska dhexdiisa sidoo kaleete ka dhaca. Afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha socdaalka iyo sidoo kaleete ilaalada xuduudka Shane Newman ayaa waxa uu yidhi Labourku waxa ay taageerayaan arrimahaasi dadkaasi lagu masaafuriyey, dadka aan waddanka Australia muwaadiniinta ka ahayn ee haddana galaya dambiyada culculus. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi,
Can I say that Labour supports the character cancellation provisions of 501 of the Migration Act.
Kara Labourku inay taageersan yihiin shayn, waxaan taageernay, ayuu yidhi, markii dawladdu ay dib wax uga bedeshay sanadii 2014, haatanna waanu taageersanahay. Haddii immigration-ka wasiirkiisu uu aaminsan yahay in qof uu khatar ku hayo bulshada Australia, ama si macquula markaasi shaki looga shakiyay in ay ku fashilmeen in haddaba ay ka fogaadaan waxyaabaha fiisooyinka looga kansalo, marka iyada ah wasiirku waxa uu ku qasban yahay in uu ka masaafuriyo waddanka gudihiisa, sababtoo ah ma ay aha dad iyagu waddanka sharci ku leh. balse Stephen Plank oo isagu ah afayeenka golaha xurriyadaha ee rayidka ee New South Wales ayaa isagu waxa uu sheegayaa in dhoofinahaasi dawladdu ay ku dhaqaaqday ay tahay siyaasadaha aadka u naxdinta daran. Waxa uu sheegayaa in dad badan oo halkaasi laga dhoofiyey inay ahaayeen dad iyagu 19 sano ku noola waddanka Australia, haystana xiriir aad u wanaagsan oo ay la leeyihiin bulshada Australia. Mr. Blanks ayaa waxa uu sheegayaa kaliya 100 qof in ay ahaayeen dadkii halkaasi laga dhoofiyey kuwa dambiyo khatara loo dhoofiyey, sida wax dilka iyo sidoo kaleete faraxmaynta caruurta iyo dacadtigooda oo kale, iyo isagoo markaana ku doodaya in dambiyada kaleete ay ahaayeen kuwa iyagu khatar aan aad u cuslayn ku hayay bulshada Australia. Isagoo Mr. Blanks uu taageerayo dadkaasi dambiyada xoogga la gala ee iyagu khatarta ku ah bulshada in la dhoofiyo, ayaa haddana wax uusa taageersanayn siyaasadda haatanti jirta ee sida iyadu otomaatiga ah qofka haddii dambi yarba uu galo marka loo dhoofinayo oo si aan ka fiirsi lahayn ku socota, sida uu sheegay. Isagoo hadlayana waxa uu yiri:
Clearly there are situations where people who've committed serious crimes in Australia ought to be removed after completing their sentence in Australia.
Waxa jira ayuu yiri sida aad xaalada dadka iyagu markaasi sameynaya dambiyo aad u culculus Australia gudaheedana ka sameynaya, in ay tahay lagama maarmaan in dadkaasi laga masaafuriyo waddanka gudihiisa kabdib markii ay dhammaystaan xabsigooda, balse ma aha inaanu haysanno, buu yidhi, nidaam marka isagu dadka si otomaatiga uun isaga caydhinaya. Kaysaskaasi waxaa laga maarmaana in wasiirku uu eego, wasiirkuna waa inuu sidoo kale xaq u lahaadaa fiisooyinka inuu kasalo, balse waxa haatan jira waa siyaasad si otomaatiga fiisooyinka loo kansalaya, ayuu yidhi. Taasina waxa ay keenaysaa inay soo baxdo cadaalad darro.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.